trendybeats.com.
Uyabona la sikhona ithina mathalente sicela impilo emnandi go kabantu bamile bayasho 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 soze sangena thina kokabantu bamile bayasho bayasho soze sangena thina oh mesia mesia onala si mesia mesia onala sicuna uze uze uavinati io messia messia
inkinga ziningi emhlabeni kwaziso embeswe ngameva kanje ngalaba sebezidlela umono ongenani embezezi iningi lizondela ngasese kanti abanye kungakholelwa kithi sebeyakuveza sikhuleka kuweke wena mveli inqangi sithi amandla akho makhulu siyawazi futhi uyowaveza wena ukhanya uyokuletha ngoba sipho zethu sazalwa sizifumbethe leyo into abanenakushintsha abanakusithinta sithi lamula wena mdali kwezulu nomhlaba ulideke phambi kwabo leli tafula lenjabulo nokuthula kuphela ukukhala ubuciko bethu buhambe buze beyofinyelela emazweni sithobe izinhliziyo eziphukileyo zodlala ethembeni noma lezi zimfamoni sezifisa siphume emgqini yithi esagxotsha ukuthi siyothinta izinhliziyo la ezweni usipha amandla uJehova okusula zinyembezi zabo bonke asebeyokhala uma ungakubona ukukhanya kwalezi zikanyezi manje usuyosa uyophaphama kudala ngoba la kusetshenzwa ngokuzikhandla ingabe uyothula uthini uma sesikhala ngoba lo mlilo ozayo uyojezisa bonke laba abangakholwa ningabaza kanjani into esobala kangaka
bangothomas
Thomas santi sonke ke isiphetho saleyo ndaba siyayazi
More music on trendybeats.com.